Senantolantan bunakun kan Coupe du Monde diɲɛ kuru kara senantolantan ɲɔgɔndanba san wɛrɛ 2026 ta eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile duurunan ni tile wɔɔrɔnan labɛnniw de bɛ senna. Jamana caman forobatɔn degeli karamɔgɔw bɛ ka u ka senantolantanw tɔgɔw fɔ minnu bɛ na u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu fila la. Tile duurunan ni tile wɔɔrɔnan ɲɔgɔndanw bɛna tan dɔgɔkun laban in na ani dɔgɔkun wɛrɛ. Kunnafoni bɔra ka ban yɛrɛ Mali senantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso yɔrɔ ko min ye Mali senantolantanw ye minnu bɛna u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu fila la. O tɔgɔw bɛna fɔ Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit fɛ sibiri nata marisikalo tile 15 san 2025 in na federasiyɔn jabala la Bamakɔ. Mali bɛ bisimila Komor fɛ alamisa nata kunɲɔgɔn n'o bɛ bɛn marisikalo tile 20 ma. O ɲɔgɔndan bɛ don tile duurunan hukumu kɔnɔ min bɛ Coupe du Monde eliminatoire ninnu kofɔ. Tile 4 o kɔfɛ marisikalo tile 24 ntɛnɛn nata kunɲɔgɔn eliminatoire tile 6nan Mali bɛ Centrafrique bisimila. Tile duurunan fara tile wɔɔrɔnan kan ɲɔgɔndan ninnu fila bɛɛ bɛ tan Marɔku jamana kan. Komor ale ni Mali o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ ɲɛ 21 dana gosira Mali heure la. Mali ni Centrafrique o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira Mali heure la. Hakilina jiginna tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ eliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Komor bolo ni kuru 9 ye. Jɔyɔrɔ filanan bɛ Gana bolo kuru 9. Jɔyɔrɔ sabanan bɛ Madagaskar bolo kuru 7. Jɔyɔrɔ nanina bɛ Mali bolo kuru 5. Jɔyɔrɔ duurunan bɛ Centrafrique bolo ni kuru 4 ye. Jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan na laban o bɛ Chad bolo kanankolo. Ka kuma halisa senantolantanw tɔgɔw kan minnu bɛna u niyɔrɔ ta Coupe du Monde 2026 eliminatoire tile duurunan ni tile wɔɔrɔnan kan. Burukina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ Brahima Traore ye senantolantanna mɔgɔ 25 de wele minnu bɛna u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu fila la. Kari nata marisikalo tile 16 san 2025 na Burukina Faso bɛ Djibouti bisimila. O ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde eliminatoire tile duurunan hukumu kɔnɔ. Marisikalo tile 23 nata Guinée Bissau bɛ Burukina Faso bisimila. O ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde eliminatoire tile 6nan hukumu kɔnɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traore Kalaselido.